amandla wafani uwenza kashiyana akuchazitambasangwe usumpathanisa amandla wafani uwenza kashiyana akuchazitambasangwe usumpathanisa amandla wami lawa aphelela lapha akuchazitambasangwe
I'm